history y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino okusako n'ekitongole ky'ebigezo Uganda National Examination Board mu kaseera kano bafulumya ebyava mu bigezo by'abayizi abatulasini eyokuna omwaka oguwedde ng'emikolo emikulu giri makago omukulembeze eggwanga lino Nakasero wano masekkati g'ekibuga Kampala era nga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino omukyala w'omukulembeze eggwanga Janet Kataha Museveni ye mugenyi omukulu ku mukolo guno. Agamu ku masomero agakubidde waggulu mu bya siniya eyokuna wano masekkati g'ekibuga Kampala Progressive Senior Secondary School Kitintale, Storm High School Lugoba, Kingston High School Kawempe, Kazo Senior Secondary School, Lugoba High School, mu district ya Wakiso, St. Mary's High School Gayaza, Maule, St. George High School Kasengeje Wakiso, St. Javier High School Emwera Kachiri, Echo Hill School Wakiso, Comprehensive Senior Secondary School Serinya Wakiso, Olympio High School Nsanji, Springfield High School Matuga, Godizwe High School Maganjo, Boluba Christian High School, Starray Secondary School Nakabugobira, Nansana Education Center, St. Mark High School Sanja, mu district ya Mukono, St. John's High School Kawuga, St. Paul High School Nakasajja, Mpoma School Satellite Campus, Happy Hours High School Echetume.